Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
Ai I tukuna e te matatini he taonga waiata ki te uniana whutuporo o New Tireni. Hei taurahere I teihi I te wana, kei Wainganui I a rāua rātou mahi I te whira me te atamira anō hoki. Anō reira, hei waha I e nei kōrero mō taua waiatara, ai e kia nei ko ka kino nei hoki, kua piri mai te tahi o ngā kaitito, kai waiata anō hoki te tangata Pūkengarau, a Rob Ruha, tēnā koe.
Kia ora e ka, tēnā anō hoki koutou.
Anō reira, Rob, I papu ake te whakaaro hei tito I tērā waiata ka kino nei hoki I whea katahi I awai anō hoki.
I puta I te karangatua hene a Lili Whanawha, nāna I tono mai, kia huihui mātou ngā kaitito waiata, I te mea he whakaro tō rātou ozirāia o te matatini ana kia pūmau te taure here ki te New Zealand Rugby. No te mea I roto I ngā tau kua kite I te kaha o te piki haere o ngā mahi kapahaka he roto I te rā hākina kina. Anā ko aroa mai anō te kapa ōpango e mahi ana I te haka. Anā ko kite anō hoki weta I atu tīma e mahi ana te haka I roto I o rātou kawenga. Anā I te rāti tau I ke te tātau I te kapu whutuporo o te ao mō ngā wāhine I te rere o te poi I roto I te papawhira. Nā reira, koina te take I putai te whakaaro ana kia pūmau te taura here. Anā, ko tētahi o ngā koha, anā he waiata. Anā, koina I huihui ai māta ki te tito I te waiatara.
Tēnā koe I e nā whakamahu ki oe, hei peka atu ki e nā kōrero au. Tēnā whakamaramahia mai te take I reo toru, te taki a te waiatara.
he rāwe ke nōku I reo toru ai. Anā ko pērā I roto I waku mahi me Disney. Ka te anō ka puta koko reo Māori, anā he hānumitanga I ngā reo e rua o te Mehiko me te reo Māori. Anā I roto I oku ake waiata anō hoki ka mehia ake te reo Māori, te reo Pāhea, te reo Pidgin. I roto I taku waiata taira e whānga ngā mongoreo ko te reo ake o te kāinga, ko te reo o Tahiti, ko te reo Tūrehu, ko te reo anō hoki o te sei a ngā pakeke, arā ko te reo Pidgin Māori nei. Nā reira, he momo rāwe ke nāku.
Kā rawe hoki te rai I a koe I pūnua kōrero koe mo te taira. Anō reira, heaha, te taira o taua waiatara?
He momo whakaihihi, anā. Kia whakaaro ake mo te atamira whakataetai kapahaka, ko te whakaeke pea tēne. No te me he nui te kaha o roto, he nui te wana o roto, whakaihihi tāngata. Anā, koina te wairua o te ungeri, te taki, te rangi anō hoki o tēnei o ngā waiata. Hei whakaihihi ko mai I ngā kai tākaro, rātou ka tākaro, hei whakaihihi ko mai I te iwi mā takitaki. Kia whakarite re te rātau I a rātau anō hoki mā te whakarongo ki te waiata nei, anā kia hāmama ngā reo, anā kia nui te pakipaki, anā he pērā anō hoki mo te hunga whakarite ana, mo te whakaeke ki runga I te atamira whakatātai, anā e roto I ngā rangi I te rangi nei, I ngā rangi tata nei, ko pāhemo ake ko ngā whakataetai kapahaka ngā kura tuarua. Nā reira he tika ana te waiata mō wera anō hoki, mō wera mahi anō hoki.
I kitea, ina tatane I a tāua whanaunga o te whānau a Panui Pū, arā ngā kaihaka. Anō reira, heaha te wāhi o rātou mā ki te waiatara?
Whai waho te kapahaka o te whānau a Panui roto I te mahi nei tuatahi, no te me tau ki te haka. Tuarua, no te mea ko rātou, ngā toa o te ao ki te haka I tēnei wā, ngā toa o te matatini. Tuatoru, ko te haka te ngākau o te taonga nei, o te taonga nei nā te matatini whātua ki te New Zealand Rugby. Nā reira, e tika ana, kia tō ia mai rātou, a me tā rātou wairua a ki roto i te mahine. No te mea, ko te tāhūhū kaupapa o te waiata nei. Nā, ko te wā, kei te taho o te atamira, e rima miniti i mui, te whakaeke ki runga i te atamira. Anā, ko te rā tīma, kei te mōhō tūturu nei i tērā wairua. I mua i te whakaeke ranga ki runga i te atamira, anā, kia toa rātou. Hoeno, taua wairua i hiahiatia, kia horapa whānuitia. Mā roto i te waiata nei. Nā rere koe nā i whiriwhiringia ko rātou ki roto i te waiata nei. Hei reo haka, hei reo waiata, hei reo whakaihiihi i tō māua ko ria reo waiata i runga i tēnei o ngā waiata.
Ah, ka rawe hoki tērā, e mōhio nei au kāore anō te waiata kia puta o ka wā atu nei, hoa noa hei te wā kā puta, ki wheahare ai tātou ki te hoko, ki te whakarongo, i te rā waiata.
Ai. Ai, ka rāngona te waiata nei i runga i aua paipai anora, Spotify, Apple Music, ki runga YouTube, Google Play. Nā reira, kei runga i ngā mea matihiko katoa, ngā pai matihiko katoa tēnei o ngā waiata.
Ai, mihi ana ki a koe mō ui, whakaronui mai ki a mātou o te reo irirangi o Wātea, no mātou te whiwhi. Rob Ruha, tēnā koe.
Tēnā koe, tēnā nō hoki koutou.